to not do like that. I'm too smart, dada. You seduce me like what the hell.
Hold up.
What the hell. Don't do like that. I'm too smart, dada. You seduce me like what the hell.
Hold up.
What the hell.
Nakono nakata. Be careful, sister. Nakamo nataka. They call me heartbreaker. Na majina mapya, kila moja amenipa. Wananitaki pusa, oh paswa kichwa. Mina majina mapya, kila kona amenipa. Wananitaki pusa, oh paswa kichwa.
Ora. I don't move to like that. I'm too smart, dada. You seduce me like what the hell.
Hold up.
What the hell. Don't do like that. Too small, dada. You seduce me like what the hell.
Hold up.
What the hell. Yeah.
Najua kupenda. Nakama fumba. Nakama nataka. They call me Kiba Rockstar. Rockstar. Na malinga mapya. Kila moja nampa. Wananitami sifa. Oh, paswa kichwa. Nina mandinga mapya. Kila moja nampa. Wananitami sifa. Oh, paswa kichwa.
Ora. I don't do like that. I'm too smart, dada. You seduce me like what the hell.
Hold up.
What the hell. Don't do like that. I'm too smart, dada. You seduce me like what the hell.
Hold up.
Kama unataka kiki kwa piki piki. Mara black, mara white, vipi. Kama unatikisa kibiriti. I play no game, I'm sode rafiki. Ukija kama upepo utapepea. Ukijifanyo na mapepo tunakemea. Kama unataka mchezo kawashe luninga. Sikuizi hakuna mtu anataka ujinga. Ujanja wanyani mjini utaingia kingi. Meli naelea feli na zama shilingi. Haraka na haraka tiza koza pimbi. Unataka kucheza wewe na ushike filimbi. Binadamu wange kwa danger. Maneno yange shootingi kama risas. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asara roi inachopenda tunasemaga pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi, tukaze mwendo ili twende na wakati eh. Dunia iweke tuzo za wachukiaji. Bongo kuna watu wana vipaji. Narusha madongo kwenye maji. Bono pige michongo tanipa midani. Mara chenga mara dot network. Zigi zaga vitu vyeleweki. Life squeeze imezidi kwa complicate. Ukichanganya na mambo ya internet. Jealous. Kesho tatuka na picha ukutani. Jealous. Tutafuti mchawi nani. Sasa chagua utajifungia chumbani. Au unatoka goma liko uwanjani. Kushoto kulia. Juu chini kama tia. Mzigo wa abiria. Dereva na gia. Kicho cha panzi alewe sifo kama bia. Situ kwa serious wana tuwek pia. Binadamu wange kwa danger. Maneno yange shootingi kama risas. Vitu vingine vikienda avirudi reverse kama sama. Asana roi na chopenda. Tunasemaga pesa makaratasi. Hakuna wasi wasi. Tukaze mwendo ili twende na wakati
hey. Mwezako I feel so good. Pindi nkikona awo mwendo unafanya kusudi. Na ulivoshona wakati unakwenda au unarudi wakata kona. Nyuma kakatuni za masudi ulivyonona. Hey, hey, hivi unapenda wavifua karoboti ama sana. Au waze wakununua waganoti akina sana. Oh, oh, Anita. Macho kama unanita. Sasita. Shepu vela sidika. Anita. Macho kama unanita. Sasita. Shepu vela.
Show me, show me, show me. Una violence. Show me, show me, show me. Waonesha una violence. Show me, yeah. Show me, show me. Una violence. Show me, yeah. Show me, show me. Waonesha una violence.
Umenifinyanga kama dona. Makonde na nonya. Kama mpira Maradona. Kichuya kona. Na wakisema na mawenge. Wambie unerasoni. Wakiringisha peremende. Ni
nitakugawia kono. Chunga kipenzi majaribu, mabaya sana oh. Na wendo doctor kunitibu, niwe salamu oh. Oh baby, Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayondo sister. Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayondo sister.
Show me, show me, show me. Una violence, show me, show me, show me. Waonesha una violence, show me, yeah. Show me, show me. Una violence, show me, yeah. Show me, show me. Waonesha una violence.
Tajuta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa weke. Mimi ni mfungwa tena mjinga. Nimejileta gerezani. Tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana. Ujali huwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti. Neno yalisemwa mengi sana. Kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini. Nituma upendo uko nje ya maneno, ila vitendo. Kama bubu akipenda atanena vipi kwa maneno, basi na vitendo. Kiziwi hata ukimwambia na kupenda, wala hasiki, ila vitendo oh. Wewe sijui sababu za kukupenda. Siwezi sema, ila utaona. Najua ulinizungusha sana. Ujali huwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe, sijuti. Maneno yalisemwa mengi sana. Kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe, sichoki.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme nimekupendea nini.
Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho. Nini kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Wenda kisichoridhiki, akilikisa ya nini tutoa nero. Nimepungukiwa kipi, unanaishi, sinataki balaro. Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumili ya rasija onatama. Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe. Ila hii dunia nanajichunga sana. Tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukombe kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo. Kwenye sura ya choyo ukombe kunilie.
Nisha chupa. Kweli ni kuambie
ni kukicha vijembe.
Nishachoka.
Dharau maneno.
Nishachoka.
Umasimango.
Nishachoka. Wacho kweli ni kuambie.
Nimechoka na
mm-hmm.
ya moto majivu. Mangapi niliyavumilia hadi nikakonda kwa wivu. Kidogo cha jasho langu ulikidharau na kukinyanyasa. Utu thamani yangu ukasahau kisa anasa. Afadhali mimi nishakuzoea. Dharau mama yangu waje kukosea. Uwaga navuta taswira ule utumwa wa penzi lako. Pakara jona taira kuyahifadhi mabaya yako. Mchinjinga pedi
na matilapa nikapendwa.
Upepo kwenye begi
au majina niyatenga.
Tena nandika huu wimbo sijipe moyo labda na kufikilia. Nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo usijipe moyo labda na kuwaza sana. Nataka iwe fimbo kwenye sura ya choyo ukome kunilia. Gafa tumbo la njaa naweka sauti kwa spika nipate mea wanda. Mara simu inaita jina langu twa akisema mama yuhui kitandani kama si wa leo wa kesho. Na kuponga siza ni upate japo neno la mwisho. Mindo mtoto wa keke nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu dunia lishagolewa. Tazama jasho langu na mnyonge. Kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde. Ya Rabbi mora ndo mpaji. Matatizo
matatizo yatakwisha lini? Matatizo kila siku
mbewe mbona.
Matatizo yatakwisha lini? Ya polikizo mifurai na
subira imani peke ngao yangu. Mbona nisha sali sana ila mamo bado tafarani. Mama kanifunza kikabira ikunde sana haimi yangu. Tena nijitume sana na vya watu nisivitamani. Hata mupensi lonae najua siku wata nikibia. Itanteza yendo mbuzo zilengo ya kesho mbare. Atazi choka kuzivumilia. Anakosa tamatuzo. Ona nadaiwa kodi nilipopanga. Nashinda roti nikiranda. Shapiga oti kwa waganga.
Papu hisi na roba.
Nikauza maji na kalanga. Nikawa doki kwa viwanda. Ila kote zero ni majanga.
Mtindo moja.
Nino mtoto wa keke. Nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa keke. Kari dunia lishagolewa. Tazama jasho langu la mnyonge. Kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde. Ya Rabbi mora ndo mpaji. Matatizo
matatizo yatakwisha lini?
Chokio kitaji na hizo make-up so lazima. Unachova haijalishi. Oh, machoni mwangu nakamilika. Nakupenda sina mfano. Zaidi zunguvazo. Vipodozi na manukato. Nyele na hata pia rangi yako. Nacho itaji penzi lako na nimeridhika. Na wapinzani wako hawana hatari yoyote. Oh, usikose usingizi. Na mimi nikisema na kesha kazini. Fikra zako zisiende mbali. Niko jembe mwenzio. Mana wewe yule yule. Yule. Sipo kuona na ugua. Na kupenda vile vile. Vile. Penzi langu alinyepungua.
Bangi kwa nisi deja vu. Role usha juu juu. Oh, magoti ni shambu. Oh, Google love you. Kwa nukikona nisi deja vu. Bro, unerusha juu juu. Oh, mango kunionyesha nguvu. Oh Mungu, I love you.
Asili yako siwezi eleza, minaona wengi la mfanani. Wewe ukuumbo litengenezwa kwako, na tuwa nkafanya makazi. Na kando yako bado najisina najivunia. Na wengine mimi sitaki wala sijaifikiria, na ndani ilo rindo napendeza, kipita shingwa napinda. Ila ingoma naijua bora, sababu la mfanya natia fora. Wewe ni yule yule, yule sikukuona naugua. Nakupenda vile vile, vile penzi langu linyepungua.
Vasco da Gama, na mada ya kwanza minika data, nasema ya kwamba nitakupata. Swag yako matata, girl unani washa washa. Cause moyo wangu unauma, msichana wanipa fever. Baby from coast to coast, wewe ni better the most, mtoto wewe ni shida. Songea nikukambe, acha mapenzi yetu basi tambe. Nikupende toka Monday mpaka Sunday, hey. Songea nikubambe, nikubambe, bambe, bambe. Acha mapenzi yetu basi tambe. Nikupende toka Monday mpaka Sunday, hey. Toka Monday mpaka Sunday. Nikubambe, bambe, bambe.
Haha, ini shida 254 YCVP.
Girl, you got me feeling some type of way. The way you moving about it, you gotta know. And I don't even know what I got to say. When you got a motive and it's like you be on a roll. I got some money on me that I think we ought to blow. My aim is just to give you what you never had before. Baby girl, I know you yearning for me, me, me. Cause moyo wangu una msichana wanipa fever. Baby from coast to coast, though anybody the most, mtoto wewe ni shida. Songea nikubambe, acha mapenzi yetu basi tambe. Nikupende toka Monday mpaka Sunday, hey. Songea nikubambe, nikubambe, bambe, bambe. Acha mapenzi yetu basi tambe. Nikupende toka Monday mpaka Sunday.
Sura yake mtaratibu, mwenye macho ya aibu. Msahau najaribu, ila namkumbuka sana. Umbo lake mahbibu, kwenye maradhi alonitibu. Siri yangu karibu, bado namkumbuka sana. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale. Lakini hata kujali, tali, akatekwa na wale. Alonifanya silali, jua kali, nitafute tukale. Ila wala kujali, tali, kaka.
Tapata wapi, kama ile, mpendaga sana. Tapata wapi, kama ile, nanipende nipende sana. Tapata wapi kama ile nampendaga sana. Tapata wapi kama ile na nipende sana.
Kwenye pesa nyumba gali nikapukwa kunijali aka nikimbia. Alitanganywa na wale kwa pesa nyumba gali miungaunga kunijali aka nikimbia. Alonifanya silali jua kali nitafute tukale lakini atakujali tali akatekwa na wale. Alonifanya silali jua kali nitafute tukale ila wala kujali.
Tapata wapi kama ile nampendaga sana. Tapata wapi kama ile nanipende sana. Tapata wapi kama ile nampendaga sana. Tapata wapi kama ile nanipende sana.
Pato na nijendo tuni ila nikianguka simuni. Pato na nijakirana akia Mungu soma sana. Pato na nijendo tuni.
Mapembe ongeze mkia na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mama. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya nibamba tubamba. Kusa unaweza kusaa kisasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda kaza na kamba. Ama ufata nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga. Tunasemaga jambuwa kama karanga. Misha na musiki. Acha maneno weka musiki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini. Piga musiki. Safari na musiki. Acha maneno weka musiki. Kiba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu meki. Cheza lokasa ya mbongo, wez kumeki. Watch yourself, sijo kaji confuse. Msuku wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Umwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Shana musiki, acha maneno weka musiki. Kiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki.
Kasi
na musiki, acha maneno weka musiki.
Mwono mwona vongata kundi zina nishi. Mnowe, kiwono na zinazi ya na vokatika. Mnowe, she started blowing kisses. Kaja mwenye, nene kasema ye. Masisi mama tuche. Kistarab, kistarab, chike mpushi. Kistarab, kistarab, mama tuche. Kistarab, chike mpushi. Kistarab, kakusina. Kistarab, yeah. Asima, mina mpango na he. Wala usiwe na kiwe. Hapa kanya mwenye. Ila naomba nyiwe na he. Siku kama uu, na kuita hii. Sijui kaja na nani, hila nomba uwe nami. Uwekoto kigogo, kigogo, kigogo. Hata mila chapo mandondo, mandondo, mandondo. Taza kuruka ruka tu kibobo, kibobo, kibobo. Sema yeye, I'm a classic man. Niti ni san gentleman. Mbona asume, tusijipoka na jashome. Na I'm a classic man, taratibika nita. nite gentleman. Mbona hasone usije pakana jacho.
Mama kidedea, najikuto napigia na kujichizea. Mtu kipenda, you don't care. Ujuu na kukwenda, you don't stare. Nanifumbua macho kama siyo dili. Na bado kukikucha pako niko willing. Kufanya vitu kama sinaga akili. Nisawa mtu ale mili lipe bili. Na cheka njegani kufaya. Mapeza misala na umizaga vibaya. Pressure inashuka kupanda. Kuwaza kuwanda kwa kiza na mwana. Macho lakini ya kuonyesha. Nacheka na vitu wa vikuchekeshi. Nimesha poteza sina confidence. Nasema unapendwa bila evidence. Tantoro, well tani wa, eh, tantoro. Tantoro, well tani wa. Kisha itampira kati ndo basi. Na hakuna chaku diskasi. Kuna wakati bora kuisikiliza nafsi. Mana pesa makaratasi. In fact, samaki hana rifasi. Majabi ya dunia ulionaga wapi. Kinyonga kakimbia mbio za farasi. Maneno ya kashutigi kama risasi. Twanga na kupepeta chekesha. A side B kama vire double leka. Najikuta kulia kucheka. Unacheza tuma breaka mbuzi kala mkika. Macho lakini ya kuonyesha. Nacheka na vitu wa vikuchekeshi. Nimesha poteza sina confidence. Nasema unapendwa bila evidence. Macho lakini ya kuonyesha. Nacheka na vitu wa vikuchekeshi. Nimesha poteza sina confidence. Nasema unapendwa bila evidence.
You know, sina ujanja kwako. Maisha na kinywa baba. Kwako sisemi. And you know, macho yangu kwako. Jeuri sina baba. Kwako sihemi. Wasije kuteka viwembe. Na miukani acha kizembe. Wakati we shamba mijembe. Kama upendo nyumba tujenge. Takushonea shati kitenge. Niko kwa mama situende.
Kwa situ zimye mama. Wakati ya fitina. Minatamsu nojua. Wengi wala hai. Sije kesho kanibia changama. Minye uwezo sina. Nikabaki na ugua. Mangapi ulishezusha tuzonge. Mangapi lengo ni nyanganye tonge. Oh, mangapi nyanga kachinja na ngombe. Kikwabi sefanda itutishili zonge. Piripiri na uwashia nini. Siri siri yetuwe na mimi. Mwili wili hivyo na nini. Minata mwana. Piripiri na uwashia nini. Siri siri yetuwe na mimi. Mwili wili hivyo na nini. Minata mwana.
Kitonga
Paka mabitozo na jigonga. Piga matata na kwele umekwenda skonga. Jai na poko miss na poko tunabonga. Hello, wendo mamito. Ameni mendo papito. Okay, I wendo mamito. Chana nao ya dunia yote mapito. Okay, I wendo bonga la dem. Ata machizo mesema bonga la dem. Ameni wendo bonga la dem. Kupendane tupe ane ya ni kila sehem. Wendo mama Kaila. Of course, mendo baba Kaila. Ameni wendo mama Kaila. Chana nao na kufata wote ni madaila. Changanya kila kitu mpaka nikole mini wako kila siku nipoke jua kweli na kupenda mama siwezi kukuigizia drama vichetu na wakatalia sana na nafurahia pia unabania wana wanga wanasema hunifai kabisa wanatamani ni kuache kwa visa wengine wanataka ni kukuze kahisa ila mchizi ni megoma siku achi kabisa wendo mama Kaila of course mindo baba Kaila amini wendo mama Kaila chana nao na kufata wote ni mataila
Safari, ujana ni manji ya moto, walile naga zamani Pili tumetoka mbali, omaratizo changa moto, tubisa visa furani hey, Otatu kidonda chako kwangu marathi, matu sonone kapo kwangu simanzi Ay, Tatu kidonda chako kwangu marathi, onyani sonone kapo kwangu simanzi Kwa mahaba ulonipa, nimenokewa Mifurugu patashika, ay, punguza kidogo Na mengine katharika, toto suna nielewa Hapo wapo liposhika, ukiongeza kidogo Mimwenza hota unia
You are number one, my sweetie, sweetie
Number one,
my baby, you
You are number one,
my girl
My number one,
roho yangu mama
You are number one,
my sweetie, sweetie
You are number one,
my baby,
you You are number one,
oh, roho
Matai, nana uivu sikatai Mana uchungwa mapenzi na ujua So sije kunilagai Kaja kuzama ukani zingua Nana uivu sikatai Mana uchungwa mapenzi na ujua So sije kunilagai Mwazio na ugopa Now show me how they do
Gololo, ah, gololo, ay Gololo, tai, gololo, se Gololo, ah, gololo, ay And show me how you do Gololo, ay, gololo, ay Gololo, tai, gololo, se
Sweetie, sweetie,
number one,
baby, you're number one.
My darling,
number one,
roho yangu mama.
Ah, my sweetie, sweetie,
number one,
my baby, you're
number one.
Oh, roho yangu mama.
Usidate na njonjo za mapenzi, vicheko bandia usoni kudeka kumbe anapitendi. Maufundi toka Tanga na Zenji, vionjo mitego unasea shike pochi umwage chenji. Changanya kiuno ni shanga Marashi kama uko peponi Mtoto sauti kinanda Ya kumtoa chatu pangoni Ukisha tafuna karanga Utaki ataende sokoni Anakuchuna mafaranga Unabaki na vumbi mfukoni Kiwa na peso tasifiwa kitambi Baby me I like that Na kukupamba kwenye simu Video Snapchat Kumehana mana adimangi Anamuta sweetheart Kisa anakesha jimu Kutafuta six pack Unaibiwa 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 Kuna kina Rosie Visosa Wale wapenda Verosa Ukipita na shati na moka Zima watashoboka Wakiomba lift okopa Migu dashboardi vishoka Mchunguze cheni koroka Mele na pochi kakopa Usi
yasije kuyavamia, yasije yakakutesa, hawachelewagi kukimbia. Kuna wenzako wanalia, walizani mapenzi pesa kwenye suruali vibamia. Hata ukimuonga ferali, hatokona rijali. Wakati chumbani webeki, ukifunga moja kichali. Hata kamatwa na mangangari, vijana machachali. Hawachagui sehemu ya vita, uvungu ni na juu ya dali. Ukiwa na pesa utasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video, Snapchat. Umehana manadi mangi, anamuta sweetheart. Kisa na kesha jimu, kutafuta six pack. Naibiwa,
takawanga mana mapenzi yamenikoroga kinoma, anichanja chale mwili mzima, nisimkumbuke hata jina, yule hasidi gaidi wa moyo wangu. Anichanja chale mwili mzima, nisimkumbuke hata jina, yule hasidi gaidi wa moyo wangu. Haya mapenzi basi nimeyavulia shati, kupendwa ni ajira na mimi sina vyeti. Haya mapenzi basi nimeyavulia shati, kupendwa ni ajira na mimi sina vyeti. Kule kukusifia, mabaya kukufichia, mbele ya mama, oh baba, oh lala. Mapenzi si ubonia, najikaza huku nateketea, bora nijivue nisijisumbue. Mapenzi si ubonia, najikaza huku nateketea, bora nijivue nisijisumbue. Mizani, kuniendesha kama toy, kukosa nuru kutoa kizani. Ukanikinai haibu kunitia barani, kuniona sifai masikini nimekosa nini. Haya mapenzi basi nimeyavulia shati, kupendwa ni ajira na mimi sina vyeti. Haya mapenzi basi nimeyavulia shati, kupendwa ni ajira na mimi sina vyeti. Kukusifia, mabaya kukufichia, mbele ya mama, oh papa, oh lala. Mapenzi si ubonia, najikaza huku nateketea, bora nijivue nisijisumbue. Mapenzi si ubonia, najikaza huku nateketea, bora nijivue nisijisumbue.
Nasema ukweli mama, kisa na kupenda sana kisura. Umasema wanipenda, ila maisha yangu maseke, michicha milenda. Domenyu yangu na ya kuku mateke, yani chenga. Kila siku kilio salini micheke, sinatenda. Ugali buburu ni mboga temeke, na furahi umeniridhia. Niwe na wewe kimwali, maisha yangu mitiani. Isoisha maswali, ukifika nyuma nivumilia. Mana hali siyo shwari, asubuhi mchana pakavu, jioni ndo kula futari. Tena huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Biwaro vetu, ukifua kumbuka kufilinda. Huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Mwali wewe, swala la nyumba na gari mibado. Mibado, mibado, na wanga nimepanga. Kiwanja bado, yeah, ni bado. Ulipango ni majani bado, mimi bado, ni bado. Mtani kwa tuweka eka.
kaka ukienda sokoni kariri vichochoro. Geto na mkeka tu hakuna kitanda shuka wala godoro. Heka heka hakuna kibatali na nyingiza totoro. Fuwa ikinyesha nyumba inageuka kapoti ya komoro. Hila nimesha kupa mtima mtima kija kususa. Tanizika mzima mzima nimesha kupa nimesha kupa mtima mtima kija kususa. Tanizika mzima mzima tena huku kwetu muda wote mateja anatinga. Biwaro wetu ukifua kumbuka kufilinda. Huku kwetu muda wote mateja anatinga. Waliwe swala la nyuma na geri.
Hello, apo vipi sijui unanisikia. Hello, na maneno natamani kukwambia. Hello, tafadhali usije nikatia. Hello, ona mpaka nasahau kusalimia. Habari gani? Leo nimekumbuka sana na mama yani tukuwazaga. Vipi nyumbani? Hali ya mumeo na wana na anti shani wachimwaga. Kile kidonda changu cha roho bado kinanitia tabu. Najitahidi kukaza roho ila nadhidisha adhabu. Tena sina yubo nasubiri maajabu. Maumivu yangu yajapata dawa.
Wegi baby la kipimo, macho mpaka visigino, nikumwagilie wino, yangu sio milikimo. Wegi baby la kipimo, katika mapenzi nimesimama mbele kwa ajili yako. Ukinipa sisemi sinipange pange pange kwenye foleni. Ukinipa sisemi sipa mi kwenye foleni. Ukinipa sisemi sinipange pange pange kwenye foleni.
Baby girl, would you come closer? Uzalana I got a feeling uzokutanda. Hey, I hope you're not Delilah.
Hey, go on, my high catch fire.
But I wanna cano na jidai, kugawa gawa high fi. But I wanna cano na jidai, honey, kugawa gawa high fi. But I wanna cano na jidai, kugawa gawa high fi. But I wanna cano na jidai, honey, kugawa gawa high fi.
Chakula kitamu nachotaka unipende na mimi nikupende popote pazuri nikupeleke hey, nikupeleke nachotaka unipende na mimi nikupende.
Chabogeto,
silipendwa,
kono na deto,
silipendwa,
sonche na kapeto,
silipendwa,
manje ina mobeto,
silipendwa.
Izo ni zama za kale, sambulo mapepe kale,
Bolingo lombolo
zilipendwa,
wanga chipolopolo
zilipendwa,
na magi ya kandoro
zilipendwa,
simba wa morogoro
zilipendwa.
Tani spati skari kuru kabisa
zilipendwa,
hivi yupa PMB dogo latifa
zilipendwa,
babu tale wapi papa misifa
zilipendwa,
squeezy party atwenda kikibisa
zilipendwa,
mpira na pele
zilipendwa,
tanu na nyerere
zilipendwa,
ashangedere
zilipendwa,
alusi mabere
zilipendwa.
Eti uze nyumba wekeshi mapa, eti lazimishe ale kukata, sabuni kicherema
zilipendwa,
mabanda ya sinema
zilipendwa,
ipumba na mlema
zilipendwa,
Diamond na wema
zilipendwa.
Izo ni zama za kale,
za zamani.
Sambulo mapepe kale,
kale yo.
Magina sogi dogi
zilipendwa,
chanali analogi
zilipendwa,
uviza saibogi
zilipendwa,
panda meanodi
zilipendwa.
Unani bipungu pigie umeiweka vocha, ule wewe lipe mie umeniona rofa. Tena na madada wenye majina, acheni visa, unaita ukale dina, unakwenda tisa. Nywele za kichina, pochi za kwa zima, zena na betina, bashi te kwa jima.
Izo ni zama za kame,
zama za zamani.
Sangulo mapepe kani,
mamita
bachani
zilipendwa,
TV kwa jirani
zilipendwa,
akira ifani
zilipendwa,
azari haifani
zilipendwa.
Ya
nini kunichunguza naishi wapi
zilipendwa,
nala chapati kwa maini ya umakati
zilipendwa,
kuto kunikalia chini unakamati. Oh ya rabi masikini kunizihaki, samba mapangala
zilipendwa,
kifanki kajala
zilipendwa,
onyango na jangala
zilipendwa,
lufufu mkandala
zilipendwa.
Jeni ni vidomo domo, tutupia ni tunguli, kisa pesa za mgomo, msimu wa makufuli. Bongo mani yondo
zilipendwa,
sikinde msondo
zilipendwa,
magari ya udongo
zilipendwa,
babu wa lori yondo zilipendwa.
Izo ni zama za kale,
zilivu maga sana.
Sangulo mapepe kale,
TV za kichogo
zilipendwa,
wakina mandoyo
zilipendwa,
kina iogo
zilipendwa,
kina tupogo
zilipendwa.
Eti msiba ukiona bundi, unataka kupagawa, tulale makundi makundi, kuogo papopo bawa. Chuena, nitampata wapi
zilipendwa,
chuena, wazile nyakati
zilipendwa.
Kujifanya mapanga zuna, eti wamepinda, wengine wabeba vyuma na kuna malinda. Didi amini dada
zilipendwa,
miuno ya ichi baba
zilipendwa,
domo cha ijabu
zilipendwa,
michezo ya kibaba baba
zilipendwa.
Wale wapiga madili sasa limbaya
zilipendwa,
hizi zama za Magufuli si za Jakaya
zilipendwa,
ugombi wa Mr. Nice na Dudu baya
zilipendwa,
fika tuni vya madenge baba ubaya
zilipendwa.
Mwago mchungu Mr. Bini, wapi bambo, wale wasamiaji wa melini, wase wa ngambo, ifiyo kwa Benjamini, wa mambo jambo, wa vetenamu wa porini, vita na rambo. Nanda mjela jela
zilipendwa,
kidali kombolela
zilipendwa,
maxi na zembwela
zilipendwa,
yumane chana fela zilipendwa.
Izo ni zama za kale,
zama za zamani.
Sambulo mapepe kale,
kama ndadazi nunda
zilipendwa,
alumanzira ndumba
zilipendwa,
simu za dole gumba
zilipendwa,
johari na kanumba
zilipendwa.
Wasafi
Records.